Izikronike zokuqala isahluko 26 verse 1. Izigaba zabalindisango zazilezi kumaKorahi kuMeshelemiya indodana kaKore emadodaneni kaAsafa. Verse 2. UMeshelemiya wayenamadodana nguZakhariya izibulo noJediyayeli owesibili noZebadiya owesithathu noJatiniyeli owesine. Verse 3. NoElamu owesihlanu noJehohanani owesithupha noElyohenani owesikhombisa. Verse 4. U-Obede Idomu wayenamadodana nguShemaya izibulo noJehozabathi owesibili noJowa owesithathu noSakari owesine noNethaneli owesihlanu. Verse 5. No-Amiyeli owesithupha no-Isakari owesikhombisa noPheuletayi owesishagalombili ngokuba uNkulunkulu wambusisa. Verse 6. Naye uShemaya indodana yakhe wazalelwa amadodana ayebusa indlu kayise ngokuba engamakhawa namandla. Verse 7.
Amadodana kaShemaya ngo-Othini, noRefayeli, no-Obede, no-Elizabadi, nabafowabo abangamadodana namandla, o-Elihu, noSemakiya.
Verse 8. Bonke laba bengamadodana ka-Obede Idomi, bona namadodana abo nabafowabo amadoda aqinileyo namandla enkozweni engamashumi esithupha nambili ka-Obede Idomi. Verse 9. UMeshelemiya wayenamadodana abafowabo amadoda anamandla eyishumi neshagalombili. Verse 10. Naye uHosa wabantwana bakwaMerari wayenamadodana nguShimri inhloko noma wayengesilo izibulo uyise wambeka waba yinhloko. Verse 11. NoHilikiya owesibili noThebaliya owesithathu noZakhariya owesine onke amadodana abafowabo bakaHosa babe yishumi nantathu. Verse 12. Lezo zigaba zabalindisango izihloko zabantu zaba nemfanelo yazo njengabafowabo ukukhonza endlini kaJehova. Verse 13. Benza inkatho yesango ngesango omncane njengomkhulu ngezindlu zawoyise. Verse 14. Inkatho yasempumalanga yadla uShelemiya, basebenza inkatho ngoZakhariya indodana yakhe, umluleko ohlakaniphileyo wadliwa inkatho yasenyakatho. Verse 15. Eyaseningizimu yadla u-Obede Idomi namadodana akhe ukulinda inqolobane. Verse 16. Eyasentshonalanga oShupimi noHosa ngasesangweni laseShaleketi ngasemendweni owenyukayo abalindi ngabalindi. Verse 17. Ngasempumalanga ayekhona amaleva esithupha, ngasenyakatho emane ngosuku nangaseningizimu emane ngosuku nasenqolobaneni emabili ngamabili. Verse 18. EParibari ngasentshonalanga ayemane emendweni naseParibari uqoba emabili. Verse 19. Yilezo zaziyizigaba zabalindisango emadodaneni amaKorahi nasemadodaneni kaMerari. Verse 20. KumaLevu Ahiya wayephethe ingcebo yendlu kaNkulunkulu nengcebo yezinto ezingcwele. Verse 21. Amadodana kaLadani, amadodana kaGereshoni awaladani, izinhloko zawoyise zakwaladani umGereshoni amaJehiyeli. Verse 22. Amadodana amaJehiyeli oZethamu noJoel, umfowabo ayephethe ingcebo endlini kaJehova. Verse 23. Kuma-Aramu nakumaJisiyari nakumaHebroni nakumaUziyeli. Verse 24. UShebuweli indodana kaGereshomi kaMose wayengumphathisikhwama. Verse 25. Abafowabo ku-Eliyezeri nguRehabiya indodana yakhe noJeshaya indodana yakhe noJoramu indodana yakhe noZikiri indodana yakhe noShelemoti indodana yakhe. Verse 26. Yena uShelemoti nabafowabo babephethe yonke ingcebo yezinto ezingcwele ezangcwelisa nguDavide inkosi nezinhloko zawoyise nezinduna zezinkulungwane zamakhulu nezinduna zempi. Verse 27. Empini nasempangweni bakungcwelisela ukulungisa indlu kaJehova. Verse 28.
Kanye nakho konke uSamuel umboni, noSawuli indodana kaKishi, noAbhineri indodana kaNeri, noJowabe indodana kaSeruya, ababengcwelisile. Ilona lo wayengcwelisile okuthile kwaba phansi kwesandla sikaShelomoti nabafowabo.
Verse 29. KuMajisiyali uKenaniya namadodana akhe babephethe umsebenzi ongaphandle kwa-Israyeli bezinduna nabahluleli. Verse 30. KumaHebroni uHashabiya nabafowabo amaqhawa namandla beyinkulungwane namakhulu ayisikhombisa babengababonisi kwa-Israyeli phesheya kweJodane ngasentshonalanga emsebenzini wonke kaJehova nasenkonzweni yenkosi. Verse 31. KumaHebroni uJeriya wayeyinhloko kumaHebroni njengezizukulwane zawo ngezindlu zawoyise. Ngonyaka wamashumi amane okubusa kukaDavide kwafunwa kwafunyanwa phakathi kwawo amaqhawa namandla eJazeri kwaGileyadi. Verse 32. Abafowabo amaqhawa namandla babezinkulungwane ezimbili namakhulu ayisikhombisa izinhloko zawoyise ezenziwa ababonisi phezu kwabakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sabakwaManase endabeni zonke zikaNkulunkulu nasezindabeni zenkosi.